Ncwadi kumaHebheru sahluko 2. Ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo funa mhlawumbe sikhukhulwe. Ngoba uma izwe lakhulunywa ngezingelosi laqiniseka nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo. Thina siyakuphunywa kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka na? Okwakhulunywa kuqala ngenkosi kwaqiniswa kithi nayilabo abamuzwayo.
UNkulunkulu futhi efakaza kanye nabo ngizibonakaliso, nangezimangaliso, nangemsebenzi yamandla ezinhlobonhlobo, nangokwabelwa kukamoya ongcwele ngokwentando yakhe.
Ngokuba kwakungesizo izingelosi athophisela phansi kwazo izwe elizayo esikhuluma ngalo. Kepha omunye ufakazile endaweni ethile ngokuthi umuntu yini ukuba umkhumbule, noma indodana yomuntu ukuba uyinake na? Isikhashana wamenza waba mncinyane kunezingelosi, wambeka umqhele wenkazimulo nodumo, wamisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho, izinto zonke wazibeka phansi kwezinyawo zakhe. Ngokube kubekeni izinto zonke phansi kwakhe, kashiyanga lutho olungabekwanga phansi kwakhe, kepha kalokhu asikaziboni izinto zonke zibekiwe phansi kwakhe. Kodwa siyambona owenziwa abamncinyane esikhashana kunezingelosi, uJesu, ebekiwe umqhele wenkazimulo nodumo ngenxa yokuhlupheka kokufa, ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa yabo bonke. Ngokuba kwakumfanele yena okukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye, ukuba lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni amphelelise ngezinhlupheko yena oyinkosi yokusindiswa kwabo. Ngokuba ongcolisayo nabangcoliswayo bonke baphuma kumunye, ngakho ke akananhloni ukubabiza ukuthi ngabafowethu. Ngiza kushumayeza abafowethu igama lakho, ngihlabelele ngawo phakathi kwebandla, futhi ngiyakubeka ithemba lami kuye, futhi bheka mina nabantwana uNkulunkulu anginike bona. Ngakho-ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho kuze ngokufa amchitho benawo amandla okufa ongisathane. Abakhulule bonke laba bathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke baboshelwa ebugqileni. Ngokuba akahlangulisi izingelosi kodwa uhlangulisa inzalo ka-Abrahama. Ngakho-ke kwamfanela ukuba abe njengabafowabo kukho konke kuze abe ngumpristi omkhulu ohawukelayo nothembekayo kokukaNkulunkulu kube yinhlawulo yezono zabantu. Ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa unamandla okusiza abalingwayo.